Violique bien ne bien cause don't stop. Wanta misa nevuya wangulo mutima chenda vie olukendo lwala vukwa vuse tompaza buli chenina nakuwa nakuwa bulabo noguma obugambo miwapo lwa semba yo kangume
kangume
twafuna la welina tungo obukwano kunyo bongo nabo mwana ye namboko. Mutulugunyanga bino bye bagamba omunyugo mwana gwalunga kunoga muva uoma muva amalira kamagezi bwandera jagala kumuwasa kyo kyengoba kubulungi be kano makungula za kungute be kabaka goba nze yagoba bwe kuba kusoma nze nayita mukwano kusaba ndage enkola kubirungi bye kufunye munamala nabimalayo byonna. Twafuna la kwelinga tungo omukwano kundyo mwongo nabo mwana ye namboko. Twafuna la kwelinga tungo omukwano kundyo mwongo nabo mwana ye namboko.
Isos music.
Misa nemvuya wangulo mutima chenda vie olukendo lwala vukwa vuse tompaza bwe kabaka goba nze yagoba bwe kuba kusoma nze nayita mukwano kusaba ndage enkola kubirungi bye kufunye munamala nabimalayo byonna twafuna la kwelinga ntungo omukwano kundyo mwongo nabo mwana ye namboko. Twafuna la kwelinga ntungo omukwano kundyo mwongo nabo mwana ye namboko.